To the lovers and friends out there. Woo! Song of Fresh Prince.
Keep fanging the beat.
Akili umeivuruga na isiri ni juju. Wanifikisha buzuruga. Girl, you hot like ooh-ooh. I bet you azikabi. Mama sita senyora. Wanipa mi daddy. Ukitinga kijora. Yani black melanini. Hate makini. Kifu pipini. You are so fine. I can take eyes off you. Ume ni bamba. With everything you do. Naweza sema tu I love you. Wendo mke wangu. I belong to you. Iwe kifo chako changu. Tusicheze chafu. Yente yetu yetu. Girl you one in a million. Na furai wekua wangu. Nita chusha kirio. Ukikifu pendo langu. Pendo lako girl imenona. Wakije washikaji webana. Pendo lako girl imenona. Wakije washikaji webana.
Tuna chemistry usije mvunja kisa dola. Mabisho wakina watataka kutuchola. Kata kata. Watume miyamala. Hey, mizo iPhone 6 imadenga ya kukoni. Wambea wa IG wana matango poli. Usizi jiku mbobo. My baby bimbo yo. Wanalitamani dodo. Kaza sema no no. Don't let them take you away. Girl, you my angel. Money comes and go my baby. Kikuwa pendo.
Kamati ya rombaya fungia vio mashwaini. Zikianza bata ni fumba bichi waini.
Sweet na na na. Napendo na votafuna banana. Linga ma ma ma. Wendo my princess Diana. Iwe kifo chako changu. Tusicheze chafu. Yente yetu yetu. Girl you one in a million. Na furai wekua wangu. Nita chusha kirio. Ukikifu pendo langu. Yeah, yeah.
Pendo lako girl imenona. Wakije washikaji webana. Pendo lako girl imenona. Wakije washikaji webana. Pendo lako girl imenona. Wakije washikaji webana.
Final killer.
Pango Records.